Te ai ti koki taku waka e nei kai puke ka eke ki runga te moana nui aki wa. Mai te toka o tai o ki pō tiki whakataka taka au ki te oneroa o mataura ki ngā wai rōnaki haratanga kei waho ahu ahu paike he tipua ko whaita te taonga e ko ia tau ana e.